Washington, the voice of America. Time now for Heza, our weekly program by youth and for youth from Rwanda.
Ikirango cy'ikiganiro cyacu, ikiganiro Heza kiratangiye. Radio n'ijwi rya Amerika ku 104.3 FM. Bakunzi bacu rero nimwegere inyakira amajwi zanyu maze mwihera amatwi ibyo twabateguriye uyu munsi. Muri studio muri kumwe nanjye Olivier Isati Basumba. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turaza kuvuga ku byo ikigeranyo cya Amnesty International cy'uyu mwaka kivuga ku Burundi, aho cyerekana ko leta ibangamiye uburenganzira bw'abatavuga rumwe nayo. Turavuga kandi ku by'umunsi w'umuganura wizihizwa mu Rwanda buri tariki ya mbere Kanama. Turagaruka ku kamaro k'umushinga CHF Higubeho mu karere ka Rubavu, aho uyu mushinga umaze gufasha abana bagera ku 2810 baturuka mu miryango ikennye. Muri kiganiro cyacu kandi tukaba tuza gusoreza ku nkuru ivuga ku bibazo by'abasigajwe inyuma n'amateka, aho bavuga ko batagerwaho na gahunda za leta zo kuzamura imibereho y'abaturage. Mu kiganiro cya Amnesty International cy'uyu mwaka kivuga ku Burundi, cyerekana ko abagize amashyirahamwe yigenga n'amashyaka atavuga rumwe na leta nta burenganzira bwisanzuye bahabwa bwo gukora imyigaragambyo n'amanama ku mugaragaro nk'uko biri ku ishyaka riri ku butegetsi. Amnesty International ikavuga ko umwuka mubi wa politiki ahanini uturuka ku rubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi rwitwa Imbonerakure, ruburizamo ibikorwa by'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta, ari nako ruhabwa imyitozo ya gisirikare rukanahabwa ibirwanisho. Ibi bigatuma abatavuga rumwe n'ubutegetsi baburabuzwa, abandi nabo bakicwa. Icyo cyegeranyo cya Amnesty International cyamaze kwamamara hose mu Burundi maze gitera ubwoba inzego zose, bituma leta ituma umuvugizi wayo Philippe Nzobonariba kucyamaganira kure ngo kirabogamye cyane.
Leta y'u Burundi ikaba yaratangajwe n'ingene iryo shyirahamwe mu cyegeranyo cyaryo yihengamira ku bantu canke imirwi y'abantu basanzwe bafitaniye ingorane n'ubutungane, ahandi naho rigahengamira ku migwi itandukanye ya politiki igwanya leta hamwe n'amashyirahamwe yigenga mugabo akorana n'iyo mirwi. Iyo nyifato yo kubogama ituma imigambwe canke abagize ayo mashyirahamwe barushirizaho kurenga amategeko, kuko biyumva ko hari ababatera impigi. Leta y'u Burundi irasabye ishyirahamwe ya Amnesty International ngo ryikubita agashi ryitondere inkurikizi y'inyifato yaryo mu bihe bitoroshye mu bya politiki abarundi barimo.
Amnesty International kandi yari yavuze yuko amatora y'umwaka wa 2015 ashobora kubamo imvururu nyinshi mu gihe leta n'ishyaka riri ku butegetsi badahagurutse ngo bafatire ingamba urwo rubyiruko. Igiteye ubwoba ngo ni uko urwo rubyiruko rusigaye rufite imibanire idasanzwe n'igipolisi, maze ngo iyo rukoze amabi ntiruhanwe. No kuri ibi leta ivuga ko icyo cyegeranyo cyakabije cyane.
Muri ibi bihe twimirije amatora, leta y'u Burundi isabye abenegihugu gutekana ntibakangwe cyangwa ngo basamazwe n'ibyirirwa birakwiragizwa, kuko basanzwe babimenyereye kandi bamwe bamwe mu babikwiragiza bakaba bamaze guhinyuka. Leta ikaba isabye abanyamigambwe kubandanya bakora ku mugaragaro bisunze amategeko, ikabasaba kubahana no kudasotorana.
Si umuryango Amnesty International wonyine umaze kuvuga ibyo, na Human Rights Watch, Federation Internationale des Droits de l'Homme, intumwa zitandukanye za ONU n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi nabo barabivuze, nubwo bamwe bateruye ngo babivuge neza. Leta yo ikihora ivuga ni kimwe, ni ukubyamagana gusa. Iyi nkuru tukaba twarayibateguriye ku bufatanye na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru wo mu Burundi. Umushinga CHF Higa Ubeho ubu ukorera mu mirenge 6 y'akarere ka Rubavu, ukaba umaze gufasha abana bagera ku 2810. Reka Jean Baptiste Ndayiragije atubwire iby'uyu mushinga mu gihe cy'imyaka 5 umaze ukorera mu karere ka Rubavu.
Tanje nishyurirwa na CHF banishyuriye ndangije tronc commun nkora etc, biba byiza ko mpitamo tekinike kugira ngo nzagire icyo nigeza. Nge nahisemo kwiga hoteleri nza ndo umwana wa kane ku kigo ubu ngubu mpagaze hano nka barman muri ino hoteli ishinzwe ibintu byo muri bare. Mvuga ngo aho ngeze ahangaha nshobora kuba nshobora kwishyura nk'undi mwana nkanjye.
Uyu ni umwe mu bana bafashijwe n'umushinga CHF higuweho mu gihe cy'imyaka igera kuri 5 umaze ukorera mu karere ka Rubavu. Mayizi Mutabazi, umukozi wa Global Community, ufite mu nshingano ze kubaka ubushobozi bw'abafatanyabikorwa na gahunda y'ubumenyingiro ku bana b'Abanyarwanda bakurikiranwa n'uyu mushinga, yadutangarije ko hitawe ku bana bagera ku 2810 bakomoka mu miryango ikenye ndetse n'imfubyi, bakaba barakanguriwe kwitabira no kwihangira umurimo. Aho abana 401 bafashijwe kwiga ubumenyingiro bw'umwaka umwe ku buryo abo bana bamaze kwiteza imbere. Ikindi kandi bigishije ababyeyi baba bana kwibumbira mu matsinda, babigisha kwishakira ibisubizo by'ibibazo bafite kugira ngo nabo bazakomeze kugira uruhare n'uburere bw'abana babo.
Mu karere ka Rubavu twafite ama club 17 ariko nanone buri mwaka hagenda habaho ibyo twita ngo ni seminars, youth seminars, aho urubyiruko ruhura kugira ngo rugirane inama, ruhugurwe mu bijyanye n'imyitwarire bya behavior change kugira ngo bahindure imyitwarire bya life skills muri rusange. Nanone mu bijyanye n'imyigire gahunda ya leta byaba no muri DPRS ya kabiri igenda ishimangira cyane ukuntu leta iha agaciro ubumenyingiro cyangwa se tuzi ku izina rya TVET.
Ubu bukangurambaga bwa CHF higubeho bugamije gufasha abatishoboye kugera ku rwego rwo kwigira no guhindura imyumvire, bakabasha kuva ku rwego bariho bakiteza imbere. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Nyirasafari Rachel yadutangarije ko byashimangiye gahunda ya leta yo kwihuta mu iterambere nta munyarwanda n'umwe usigaye inyuma.
Ubundi umwana tugomba kumwigisha nibyo, ariko tukanamwigisha kureba kure akamenya ukuntu agomba no kwirwanaho, agomba kumenya gukora, kwihangira imirimo. Kiriya ni cyo gushimirwa cyane, kuko burya aho kugira ngo umuntu aguhe ifi ahubwo yakwigisha kuyiroba.
Mu myaka 5 umushinga CHF igwa ubeho umaze ukorera mu mirenge 6 y'akarere ka Rubavu witaye ku bana 2810 baturuka mu miryango itishoboye, biga amasomo asanzwe, abandi biga imyuga ndetse banahabwa n'ibikoresho bibafasha mu myuga bakora inyuranye. Ababyeyi babo nabo babashije kwimumbira mu matsinda, aho bitabiriye gahunda yo kubitsa no kugurizanya hagati yabo. Ibi nabyo bikaba byarabafashije abatari bake kwiteza imbere.
Jean Baptiste arakoze cyane kuri iyi nkuru, ndetse kandi tuboneyeho n'umwanya wo gushima mwese muduteze amatwi muri aka kanya. Abakunzi b'indirimbo zihimbaza Imana namwe indirimbo amahoro y'umuhanzi Gabi ibashimishe.
Wagerana nawe kwisi yose zamuye amaboko nguhe icyubahiro kuko muri wowe hari ibyiringiro amahoro ibyishimo munezero bihora biri mu mutima wanjye amahoro ibyishimo Shobozwa byose nawe umimbaraga amahoro imbabazi zawe izanyoma uteka
my hope is my place is small face is small case case he shed blood for me I thank him for Christ died for me he will come to the light shine on me he will ride homie I take chance for change to know God homie the truth the Bible never tell lies homie it's my time homie it's my time
I'm homie I'm a home
Rwanda rwo hambere umuganura wari umuhango ukomeye umwami yahuriragamo na rubanda ese mu Rwanda rw'ubu uyu muhango waba uzajya wizihizwa mu buhe buryo ibindi ni mu nkuru ya mugenzi wacu Jean Baptiste Ndayiragije
mu Rwanda rwo hambere umuganura wari umuhango ukomeye umwami yahuriragamo na rubanda warangwaga no kumurika inka z'inyambo kujya umutsima w'amasaka no kunywa ikigage cyenzwe ku mbuto y'amasaka cyangwa uburo Yese muri uwo mwaka baganuragamo. Umusaza Gaspari Gahene utuye mu murenge wa Kimironko aratubwira mu ncamake ko byagendaga mu gihe cy'umuganura.
Bagashaka ibiseke bibiri bakabishyiramo uburo. Bikabanza kugera ku mutware w'umuganura. Noneho ibyo biseke byabakwaga n'abakobwa batungutse mu muryango w'abazigaba. Bakawuzana mu biseke bibiri igiseke kimwe kikajya ku mwamutware w'umuganura w'umutsobe ariko uwo muhango wajyanaga n'uko iyo bawuzanaga uwo mutware yabaga afite undi na we umutware w'imugeza aho bakaza ingoma zivuga nabo bagiraga ingoma ivuga bakazizana uwo mutware akaza yitwaje isando iriho umwishywa bararaga aho ngaho bitegura ukuntu bazagenda n'ingabo zitwaga intagazwa zigenda ziwuherekeje zigenda ibintu by'imbese nk'umwiyereko bakagenda mutambagiro bagenda biyereka ubwo bakagenda bakazagera ibwami ku mugoroba umwami ari hamwe n'umugabekazi n'abakobwa babiri n'ingoma karinga bakazana cya giseke bakagihereza abo bakobwa ubwo niko ingoma zisuka ba bakobwa bakakira uwo muhango w'imbuto yavuye mu biri bwo kwa Musana bakajya kwisya bamara kwisya bakayivuga mu nkono yabumbwe n'abantu bo kwa busyete
Nubwo hari hashize igihe uyu muhango utizihizwa uyu mwaka, hateguwe imihango yo kuwizihiza nubwo byari bitandukanye n'uko wizihizwaga mu Rwanda rwa mbere. Ubu bwo umuganura ntabwo wagiye wumvikana cyane ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Nk'uko byasobanuwe n'umunyamabanga wihariye wa Ministre wa Siporo n'Umuco, ngo umuganura ukwiye kumvikana mu mirimo yose igamije iterambere ry'Abanyarwanda. Uyu ni Bwana Guillaume Serge Nzabonimana kuri mikro ya Radio y'Igihugu.
Ngira ngo ubu birumvikana ko Abanyarwanda ikintu dushyize imbere cyane ni ukwigira. Kandi kwigira kwacu tugomba kubikesha umurimo twakoze, tugomba kubikesha umusaruro twagezeho. Kandi ntabwo ari nuko kugeza uyu munsi uvuze umuganura abantu bumva mu buhinzi n'ubworozi, ntabwo ari ko bimeze. Umuganura tugomba kuwumva mu mirimo yose igamije iterambere ry'Abanyarwanda. Umurimo wose umuntu yaba akora agomba kwicara akishimira ibyo yagezeho. None tunabifashe gutyo twavuga ngo umuganura uzakorwe n'abantu ba mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi, kuko nibo bafite umusaruro bagezeho mu buhinzi, nibo bafite umusaruro bagezeho mu bworozi, bazagire baganure ibyo bagezeho. Ntabwo ari ko bimeze. Uyu munsi twese twishimira buri muntu mu kazi ashinzwe, kuvuga ngo narakoze, nakoze akazi kanjye neza. Uyu munsi jyewe iyo nikoreye isuzuma sanga narageze kuri iki, hari umusanzu natanze mu iterambere ry'igihugu. Ibyo bintu ntawe utabyishimira.
Umunsi w'umuganura wizihizwa buri tariki ya mbere Kanama, ngo uzajya ufasha Abanyarwanda kwicara basuzuma ibyo bagezeho mu nzego zose z'imirimo.
Nyuma yo kuvuga ku bijyanye n'umunsi w'umuganura, reka twongere duhamagare Jean Baptiste Ndayiragije maze tugezeho ibyo abasigajwe inyura amateka bavuga ko bitabageraho, kandi nabo ari Abanyarwanda nk'abandi.
Nubwo mu nzego zose leta ishishikariza abayobozi kwita ku iterambere ry'umunyarwanda, kugeza ubu ngo 95% by'abasigajwe inyuma n'amateka baracyari inyuma cyane, kuko usanga gahunda zigamije kuzamura ubushobozi bw'Abanyarwanda bo zitabageraho. Muri izo gahunda harimo gutuzwa neza, gahunda ya Girinka Munyarwanda n'izindi. Mu kiganiro dukesha Radio Isango Star, bamwe mu basigaje inyuma n'amateka bo mu majyaruguru y'u Rwanda bavuze ibibazo by'ingutu ubu babayemo, dore ko hari n'abavuga ko bakiba mu nzu za nyakatsi mu gihe bivugwa ko yaranduwe burundu mu Rwanda hose.
Nk'urugero gende urebe guriya muryango gurimo abami imiryango irenga itandatu ise n'abana n'abakazana bose, ubwo ni ukuvuga ngo ubabyutse kare arenga sebukwe cyangwa akarenganya nyirabukwe, urumva ko ari ibintu bibabaje cyane. N'abana
abo bana ntabwo harimo abiga bake bake, ariko abandi kubera ya mibereho mibi twahoze tukubwira kare ntabwo babasha kwiga neza muri makeya. Ugiyeyo kwiga uyu munsi ntashobora byibura, wenda niba agiye ku kigo cy'ishuri kabiri ubwa gatatu ntashobora gusubirayo kubera kwa kubura icyo kurya. Ubwo acaho akagenda akagana aho twakubwiye kuri rya shyamba kare ko yazana y'uruku, wenda bampa amafaranga ijana kugira ngo abone icyo kurarira. Nta muri make ntabwo biga neza kubera imibereho mibi.
Buriya iyi sura ubona naba bana bangaho bose ureba hano,
abamwe ubona bafite kano gasura ubabonana hano. Dufite hano uruganda rwa foromajeri hano hirya, hari icyo bita serumu. Ni ukuvuga ngo iyo utagiye ku ishuri abaja kujyana akagaro cyangwa si kanete utwazanyemo akabasha gusoma iyo serumu ibirimo imiti yica udukoko se cyangwa se ibintu byagaragara bibi cyane, mbese itera isura nziza ku bana.
Serumu ni iki? Ni
byandi bivamo foromaje, ni bya bisigazwa bya bivamo foromaje.
Uyu mwana ufite utuvido bashaka kugenda bakamushyiriramo.
Noneho nyina yaba yabonye 200 kugura gafu, agafata ya serumu agashigisha mu mwako gafu, akamuha akanywa niyo ubona
udusura bafite. Niyo sura ubona bafite nta gakoma bari ariko
bako. Mituweli turazifite. Iyo turwaye rwose tujyayo, n'utayifite rwose ajyayo bakamuvura, ariko noneho bakamwemera yuko agomba kugira gute kujya kwishyiriza kuri site, nawe akagaragara mu batishoboye nawe akajya arihigwa nk'abandi. Nta mwana uherana n'indwara hano. Ni ukutumenyera uburyo tugomba kubona amasambu yo guhinga. Urabona kuko hano hari abasore bafite imbaraga rwose bashobora kuba bakoresha bagahinga bakiga bakitunga. Guhora dusabiriza kandi twakagombye gukora ntabwo twumva biturimo. Ikindi cya kabiri, bakadushakira amacumbi buri wese akabona inzu agomba kubamo, tugatuza tugatunganirwa nk'abandi.
ubundi iki muntu agomba gusaba perezida wa Repubulika iyo ubona nk'abantu b'abasaza batagishobora kugera aho bajya n'abafite n'abana bagomba kuba babafasha bakaba babafasha bagatuma ababyeyi babo bapfa nabi ni uko biterwa n'inzara badushatugira rero tukajya aho duhinga abana bacu bakaduhinga tukabahaduhinga kera nk'uko byabisanzwe abantu twagira ubuzima bwiza hano mu mudugudu wacu
ngubu ntuye mu murenge wa muhanda mu mudugudu wa Bambiro ntuye muri Nyakatsi mbayeho nabi ntuye no hagati y'amashyamba g'abaturage nta karima ngira ntuye muri Nyakatsi n'imibereho mibi ngubu ndi wacu mu rugo turi imiryango irindwi na mama na data tubayeho nabi nta bundi buryo nangwa n'abagira ishyamba batashya motwe ntajyo ni ugutungwa no guceba umuturage yansanga mu njumbure kujya mu murima wa mugenzi w'umuturage ahinga
aho yakuye nk'ibijumba nawe ugasubiramo niko guceba banamukunda guceba none wazabafatira imirima y'abandi muceba
yewe ikibazo cyo mfite ni ikibazo cy'umunyeshuri mfite umunyeshuri ufite amashuri atatu makuru hariya ariko kuva yakwiga ntacyo leta yari yamufasha ni forome ndigwariza amakayi nkigwariza kandi umwana aravuga ngo nave mu ishuri ngo barafunga none uwo mwana azayiga gute cyangwa imibereho ye yitwe kandi nta n'inzu ngira mbamo aho tuba turakonje
mama wirwariza gute ubundi ko nta sambu ugira ukaba uyakura hehe ubundi wirwariza ubigenza ute
njyariya muri penusi ngakora ngo ngacungana n'igisuperi we ntajya mu gitondo ahubwo ajya saa cyenda ataje ubwo ngajya ngenda nkurahijya kugeza igihe nzagerera ku pantaro ye ngasubira nkagera no ku nkweto nkagera no ku shati kandi ikibazo cy'amafaranga cyaba ari ku ishuri bakamwirukana kugeza igihe ndakabonera akabona agasubira kwiga
ikibazo mfite ni uko umubyeyi yatanze inka akaziziheza igihugu cyose twebwe tukicwa n'ayo masegeta mugezi wanjye wahoze ari kuvuga hano hirya ka foromaje bw'amazi noneho byamara zaza ziza abayobozi bacu nk'aba ba gitifu n'abandi bose bakazaha bene iwabo twebwe bakavuga ngo ngaho ubwoko bwacu baduha inka ngo ntabwo itunge
nyuma yo kumva amaganya y'aba baturage ibi bavuga kandi birashimangirwa n'umwe mu bayobozi ba koperative ihuza abasigaje inyuma n'amateka koporwa bwana Kalisiti akaba ashinzwe imibereho myiza muri koporwa
ntabwo ari umwihariko cyane waba ngaho mwari mwasuye kuko iyo ureba iki kibazo cy'abasigaje inyuma n'amateka babatwa ni ikibazo gisa naho kiri rusange mu gihugu hose bakeya nibo bacya cyane nabwo nibo bavuga ko basa n'abo bifashije ariko ubundi nka 95% kujana bashobora kuvuga ko bahangayikishijwe babaye mu bibazo by'ingutu by'ubuzima ahanini bishingiye ko ku kibazo cy'uko akazi bakora umwuga wabo ubu ngubu ku isoko usa naho utagifite agaciro abenshi nka 95% barabumba uretse abatuye hafi y'amaparike ya Nyungwe parike ya Nyungwe n'ibirunga niho batazi uwo mwuga ariko mu gihugu hose abenshi barabumva
aha umuntu akaba yakwibaza impamvu umubare munini w'abasigaje inyuma n'amateka batagerwaho na gahunda zo kuzamura imibereho y'abanyarwanda kandi izi gahunda ntawe zakagombye guheza ikindi cyakwibazwa nticyabuzwe ngo nabo babashe gutuzwa heza mu gihe n'abatahuka kububakira bitajya bitinda aha bakaba batanga urugero rw'abayirukanywe muri Tanzania ubu batujwe mu turere dutandukanye
nk'uko dusanzwe tubigenza rero mu kiganiro cyacu uyu ni wa mwanya Innocent Habumugisha atugezaho ubutumwa bw'abakunzi bacu batwandikiye reka tumuhe karibu rero muri studio
ikaze nshuti mwese mukomeje gutega amatwi ikiganiro heza nk'uko bimenyereye tukaba tugiye kubagezaho ubutumwa bwanyu duhere kuri Vitali Tuyisenge ati murikagurishwa ni kimwe mu bintu bituma business yacu imenyekana ikanatera imbere bikigaduhuza n'abandi agakomeza agira ati nta kazi k'umunyagara kabaho aho asuba ashishikariza ashimira urubyiruko rwose rukora mu imurikagurishwa nawe Hitimana David ati nibyo koko abanyekongo nibo bagomba kwikemura ibibazo byabo kuko nta wundi ugomba kubakemura ibibazo bafite asumuta nawe yakomeje agira ati nge rwose mbonikiga cy'agaciro ari ubukungu bw'u Rwanda nk'urubyiruko rero nitugire ibyacu twihesha agaciro kuko nitwe imbaraga z'igihugu reka ubutumwa bwacu tubusoreje ku mukunzi wacu Eric nawe yatangiye agira ati mbanje kubifuriza koroherezwa n'Uwiteka none ko ejo haba heza bitewe n'urubyiruko mwambona hari ibihugu byinshi bibirengagiza ubwo ejo ntihashobora kuba habi kurusha none yakomeje atanga urugero rw'igihugu cya Nigeria ati bari abana b'abakobwa bashimutwa baraziriki ko ejo bari kuzahagira heza none buri ndoto zabo ziri mu marembera ati reka urubyiruko twabaye ikibuga cy'abanyepolitike bigamije inyungu zabo gusa ubu se Nigeria yabuze ikingurengere bari abana b'abakobwa ati heza ni mwabera bavugizi natwe tubari inyuma Eric kandi yasohora agira ati Perezida wa Nigeria ashatse kubona bari abana b'abakobwa yagisha inama Perezida wacu nyakubahwa Paul Kagame akamugira inama tukaba tumushimiye cyane Eric ku gitekerezo ndetse n'inama atanze muri rusange tukaba tubona niho umwanya kubashimira mwese mwatwandikiye nayibutse kandi ko imeri yacu ari heza cyane @yahoo.fr Facebook ni heza program na telefoni igendanwa ifite nimero 0788573951 na 0772221387 mukaba mugitega amatwi kuwa gatanu saa tanu n'igice z'amanywa kuwa gatandatu saa 12 z'umugoroba no ku cyumweru saa 12 n'igice z'umugoroba
arakoze inosawo umugisha kuri ubu butumwa atugejejeho inshuti mwarimu duteze amatwi rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi na tugiye kugisoreza kuba tutatangiranye tukaba twabwira ko twagarutse ku cyegeranyo cya Amnesty International cy'uyu mwaka kivuga ku Burundi aho cyerekana ko abagize amashyirahamwe yigenga n'amashyaka atavuga rumwe na leta nta burenganzira bwisanzuye bahabwa bwo gukora imyigaragambyo n'amanama ku mugaragaro twavuze kandi uburyo umuhango w'umuganura wakorwaga mu Rwanda rwo hambere ndetse n'uburyo usigaye wizihizwa muri uru Rwanda rwo muri iki gihe twavuze ku by'umushinga CHF higa ubeho ukorera mu karere ka Rubavu mu mirenge itandatu aho maze imyaka itanu ufasha abana bagera ku 2810 twagarutse kandi ku byo abasigajwe inyuma n'amateka bavuga aho bashinja leta ko gahunda zimwe na zimwe zitabageraho kandi nabo ari abanyarwanda bakeneye kuzamura imibereho yabo iki kiganiro kikaba gitegurwa na Forum de Jeunes Gira Amahoro mukagikurikira kuri radio yanyu mukunda Ijwi rya Amerika tukaba tubifurije gukomeza kunezezwa na gahunda radio Ijwi rya Amerika ikomeza kubagezaho aho muri hose muri studio mwari kumwe nanjye Olivier Satubasumba ari nawe wari wabateguriye iki kiganiro bye bye
Se bajene twima matabo banzi ba mahoro tubinanga rugero kandi twejo rukurane kiyo nero rube ko muteka nakure ba mugenzi wawe ngo murira menye cyangwa ngo murebe nari kuva ku musatsi
You've been listening to Heza,
the VOA's weekly youth program in Kenya, Rwanda.